Yeah, yeah. Yeah, yeah. 047.
The bad number.
Now, not to cover some. Natamani to me, I get who can you wonga. Wewe. Wewe. Mapozi kasanam. Ata macho matatu aya unuzuri wako. Wewe. Wewe. Unafunichekesha kama memes. Na ukikatika ka umeme. Yani so mbamba so mnene. I'm in love. Unafunichekesha kama memes. Na ukikatika ka umeme. Yani so mbamba so mnene. I'm in love. Ukilipitisha kalio kalio. Na majina wada salio salio. Miukini yaja kilio kilio. Kilio kilio. Kilipitisha kalio kalio. Na bakina waza salio salio. Miuki niyacha kilio 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 kilio. Nasema nipa namba kama gift love. Na kila usiku na kuwaza, sijawahi taka kukukwaza. Utakapo kwenda na kufuata love. Ukilipitisha kalio, kalio. Namba kina wada salio, salio. Miukini yaja kilio, kilio. Kilio, kilio. Ukilipitisha kalio, kalio. Namba kina waza salio, salio. Miukini yacha kilio, 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 kilio. Nasema
Hallelujah.